DKMusicPromos.com. Do you think?
Mwamene tisiani na pamenso, ndiye mwamene tisiani na vetifuna. Mwamene tisiani na mazina,
mwamene tisiani na vetifunda.
Instincts don't lie, yeah, 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 yeah.
Iwe ni machabi, unopopo taipi ya pamo.
Oloi concession.
Ziba kuzakala weo pamene iwe ukaripo patwa pano pachalo mulungu anaziba kuzakala iwe diwe fighter diwe hero unga vendele from zero to hero unga kwanise ukato support tulo mango taipila pamo ka life kala kosalimo ama pressure yala picha na mochipimo. If you bang him, I'll make him.
Don't lie, yeah, 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 yeah.
You will be my chubby. Pull up, put a hippie up a moon.
Olo y kose shani.
Kosa.
Limba.
Kosa.
Pusinga.
Kosa.
Isa balanza.
Yeah, yeah, yeah.
So believe.
Fighters never quit, oh no. Osaona munga suza kwanizai. Nita wita pesanga kuibale taudai. Oh no. Niziba vinta pava kosai. But iwe ndiwe fighter. Ufunika tekucho samanta. Uzaona brighter future. Iwe you should know. Ishi kuta shichela mumo. Pitiliza kuzibili vamo. One day kakavalika.